eɗen godi yande joni hectori min tawi sappo joyi studio Kalangu habaruji e fulfulde. Kodi dia ñalli e moɗon Soumana Amadou janganta habaruji ɗi. Ton enɗan leydi ndi fani gouverneur hoji lawol gam batte hono fawara jondi wattitude wakkatiji yiilago nder leydi ndi enɗam. Région mo Agadez du konnan jonte gon ɓangi ton fa waɗi mayɓe e nanan ɗum woni sabilɗe jonte. Ministre kawjinde nder leydi men Niger Mohamed Bazoum haali hanke do télévision mawɗo mo leydi gam batte o yiwde hono farjo himɓe gala e laamu kañum e hollude golleji ko waɗa ko duuɓi jeego. Non nane yewtere men pennol studio Kalanguno tawa e dow filla ko darto hoorejo fijoji pirto ɓalli ko himɓe larɓe watto ele duniyaru waddi jahangal ɗo enna kañum ko non ton ko woni e muɗum. Noni wontiri gouverneur région namo difa deki jungudo derol gam batte farjoni beydugol wakkatiji yilde nder leydi ndi endan ndi difa farmoteje kany e farjo mobilaje ko nandi e mudun ni no hokka lawol yilade dun endan du konna ni beydnama wakkatiji noni koydan kobbe du konna komo en halama fani keben fama pamen fawo ni Hassan Ardo kam secrétaire général mo farjoni gouverneur to enda difa nan ni o halniri dun Adam Babkarna.
Andi jemma gada jamdi joyedidi hatno gilaje moti to joni moti din besdanama a gotum kenan der jahadi fa gondo mota fu hawe yilaro ngafa jamdi joyetati amma yahobe ikoste dama am jamdi joyene be kultata don fajo dum don dum ido wala gurtoto do ba jamdi joyene dum hokki izini moto kollon kulta jetati bi ete kol adeede tasahu wonbe niya fu yo baare ngadda kol kutira kol der garije baara kol taxi hanjum ne der garije be joye goto prefet ngodi hanjum ne ngurti ngegume boso difa mayne yo wuda maria don hokki be izini der gari tan e lardu difa alhamdulillah en getti Allah jam wittoyi buri nino lebbi jabbidi
fa hantanen difani fa war jondu hanke de wonno ko himbe Boko Haram goddo naati der wulo wetengo gangam tawa kana ele faana ni commune mo geskeru kilo chapan tati e do lawol mangongol endam yerno fa war joni kabar mo min kebi to endam holli wiide ke himbe Boko Haram endam be mbari neddo goto mo wana so gernon ne be naati e sudu makko du be koji kulle makko kewde noni jonte gon bangi der region mo Agadez e der wulo wetengo Azalit gon to endani to ete ingal himbe joydo won ko jonte enda bari yerno secrétaire général préfecture enda mo ingal haliri o holli du kon ni hono kulan de enen gonno garra e do chalal wakati mo bandi min gongu mahamad dani dantani no dimo o filana kedum hono ni enda
do ko ƴewata wuro Azalik jonte pabɓe kan wonno torri himɓe wuro kon ko ɓe keɓayi ñawtude ɗum naako liɓi himɓe goduɓe na walla ka wakkati momin keɓi habaru wi'a wulo wulo e dogguru kan wonno torriɓe min lillilaɓe ngam ñawtugo himɓe tawraɓe e ñawgu gaɗa ɓe etti ƴiiƴe maɓɓe ɓe paami ko jonte pabɓe no de illa kenga lokkotoroɓe ɓen no ɗon ñawta ɓe himɓe jeego o kan keppi yonkiji mu'en fadde loktoroɓe jottoto kengam bo goto maayi looreji ko ƴoƴi nawaɓe no hen e yehu warta bako ni kenga nder cuuɗi kibaruji ɗi jamani gon wi'a looreji ɗi boni hana gonga no joni so ɗormo fu woni wala nder fi on ɗon ngam no mi haaliri loktoroɓen no he golle mu'en
o wonno nden e bosari Alou laati secrétaire général mo préfecture to endan ingal noni ano ministre kawjinde red leydi Niger ministre d'état Mohamed Bazoum hanke nde o haali télévision mawdo min ta chapanna e joyi dum du konna gam batte hon faaru joni yuude himbe gombe le parti di gala e laamu kanyu e biltude duna haalde famtinde himbe kulle ko laamu leydi enda wadi duubi jeegon warre joni Mohamed Bazoum ni o holli wiide se hojama ar filla golloɓe sa rusi be beydanama jonde mabbe lobbere kanyu e joddiji mabbe yuude duubi nade 10 didi warre joni se ketne nane yewtande yewto e nantele sahel
Wakkati min garno e laamu min tawi ɓurdindinol nder nokku to tawte golloɓe ne ngoodi ceedi ɓeydi taari ko ɗuuɗi e woɓɓe dungala. Min ɓeydani golloɓe mawɓe jobdiiji liigotooɓe ɓen e ceede jippagol golle. Min keɓi ɓeydande du golloɓe ceede ɓeydi taari ɓe ngalaano ɓen fuu. Min ngaɗani du golloɓe gomnanti ɓen fuu ceede ko yoɓata cuuɗi. So ni hawjiiɓe filla janndeeji e hawdiiɓe filla cellal ɓiɓɓe leydi, kamɓe hawdiiɓe filla arsuka leydi ɓen. Ɓe to fuu ɓe ngala laawol heɓde ɗum ɓen fuu. Min gaɗaniɓe ceede ko jobdi cuudu e yaha no warta maɓɓe. Don ƴeewi ko ceede jobdiiji cuuɗi ɗin fuu no waɗa ujunaaji laso maane no ɓura ɗum. Ɗum ɗo fuu ngam mi muyi waɗde ɗum niinon. Faa warde hannde du miɗen ɗon miɗe joɓa golloɓe ɓe saydu ko ɓeydi.
Et plaise à Dieu, nous continuerons à le faire.
O wonno ministre d'état Mohamed Bazoum, ministre de Red Lady men Niger, nay lewru janvier waddi ko faar joni suudu sariya mawɗo ene gallu ñemey taƴi sariya gonɗo hakkunde gomnati leydi Niger kañum e janngirde tene Bedir. Caggal nenene kay Bedir on yaari nene wullaani mum toŋ nenene kay sariya o ko taccaade taƴa kada e dow gomnanti on endan nenene kay wala gonga dow ko wonno waɗa hakkunde mum e Bedir. Himɓe Bedir ɓe ɓuri ɗum en gonga gomnati o nene wala laawol du hono faddo gollal hono ɗon endan ni Bedir o faddagol ñalowma goto fuu gomnati o endan no wajibi dow muɗum yoɓude Bedir o endan ceede français fa million muɓɓo. Non ni faware joni habaruji ɗi no tawa du konna ni si en daari du hono gonɗo du inde hono hoorejo oni oni kawon fedde leydi duniyaru to ena Côte d'Ivoire mbiyeten Aissatou Mine Daoudou o waɗi ardagal battugom ton endan hono faarejo leydi Côte d'Ivoire nenene kadi toon du konnan ni hono ardagal battugal du konnan ko o waɗi to wiyete Tabou wona kilométre kemi joyi hakkude muɗum e gallude lamoɗo leydi Abidjan. Ɗum ɗum wonnana e dow hokkugol tammaaje daraja yahde e soogeeji leydi Niger kemi jeego e capanɗe joyo gonnoɓe no golla dow innde wartugol ndenaagu nder leydi ndi endan. Nenene kay ni ɗum ɗon ɗu waɗi caggal muɗum noon wonno ko faande minen kokka oɗo habaru ummu won no firtude fulfulde.
Yoga maɓɓe jooɗakina Abidjan fariyannaange fedde gagnowa Grabon e Tabou ɓadowaade kerol leydi Liberia. So jeegi leydi Niger ni hoorejo maɓɓe wiitakena colonel Isaka Nafiu gonɗo dow inde fedde duniyaru. Ɗi so jeegi leydi Niger golle maɓɓe denaku e wartirgo hakkillo fukkingo dow kerol leydi Liberia far Tabou Grabon para e Tule Bleu. Galdo jahangal no ɗon duno walla nawniɓe e safareji. Lewru dartonu woni ko golle maɓɓe hantata leydi Côte d'Ivoire sabi fedde mawne ko duniyaru onisi e hoore mum timmatana hantorde lewru juin hitaane duuɓi uji nagi ɗiɗi e sappo e jetti. Studio Kalangu Umu Umaru.
A gaccaga noon ni faande syndicat hono golloɓe ligotoɓe ɓe fawarjo filla ñawtugol himɓe ka en du konɗan waɗi hande nde haala muɗum en subaka o nokku to fawar joni joɗɗor ISPT. Nenene kayni kamɓe ene ɓe kalan dow filla ko darto saɗɗono maji ko golloɓe ligotoɓe dow filla ko darto loktoroɓe tawaɓe e dow nokkuji ley laddeji gonno jiya. Ɗum waddi komin jewtidi e mbiyeten Amadou Ñandu goto e hooreɓe syndicat o enɗa o famina e ɗum woni koɓe kal dow muɗum.
Nous avons exigé du gouvernement
min jamana e gomnati on itta tewtewru gaɗateɗi ko koɗol golle lokkotoraku dow jonde gomnati no janguinoɓe ko ƴirte ko hana e gaɗu tewtewru noon. Ɗum e waɗi ko lokkotoroɓe gaɗantake noon he fi saɗarmaji ɗi golloɓe amin goodi ceede kesso kando no hani ƴewite. Sarusiji gonno ɗon ko gomnati on yoɓi liggotoɓe ɓeni lebbi tattati dey hantayni ngam lokkotoroɓe gonno ɗon ko iɓe tokka gomnati on fa lebbi jeego ko ɓe joɓaka. Jon kay nder murtere min goni ko balɗe joyi deni murtere de do hanti min keyɗintinan murtere de jeɗɗire dow wujo de lanɗo jaɓi. Wakkati fuu minen burtina haala amin Yasin dow saɗara magi ɗimin goodi amma fa warande hande fuu waɗay
to mais jusque là rien.
Har filla pirto ɓallidu latol baal ko wonno waɗa ittodirol pelle hakkunde pelle ɓurtuɗe latoje baalɗe leydi Niger no woni e hoore muɗum. Ñalande jeego ɓernde fuɗtana jaango hakkunde AS police kañum e faaro joni AS soni deb kawon ko latol baal ngol natto ñande asie faɗɗe jaango. Noon ni jeɗɗi lewru janvier ɗo enna ngallu ñemey Niger lekka hawran e AS hono garde national. Noon ni fande nen sa heldu e olympique wonko fiidoyto to enen do so tagura hawran kandu konna ni e gendarmerie. Noon ni faaro joni du konna ñande alal jeetati lewru ndu enna racing hawrtana kandu kono e AS fanɗo enɗa ñemey kañum e faar joni AS douane kañum e Irana maradi du kono jangorjo fotto e ako kana
studio Kalangu
nder gallu ñemey
do radio alternative
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi toɓɓere e nayyi FM.
do Radio Amfani,
Lamba Hembere FM,
Maina Sorua,
do Radio Mangari,
Lamba Chapande Jena e Joy Toperego FM,
Birningaure,
do Radio Marhaba,
Lamba Chapande Jena e Joy Toperego FM,
Dolville,
do Radio Gorwal FM,
Lamba Chapande Jena e Joy Toperego FM,
Sai,
do Radio Tapua,
Lamba Chapande Jena e Jena FM,
Mayai,
do Radio Anuri,
Lamba Chapande Jena e Jena FM,
Tamaske,
do Radio Maria Ader,
Lamba Chapande Jena e Jetati FM,
Buza,
do Radio Takarakara,
Lamba Chapande Jena e Jena FM,
Magaria,
do Radio Kitari,
Lamba Hemre Go Tapere Joy FM,
Studio Kalangu, Yadu Lady Niger,
Studio Kalangu.
No one to the other hand in the Dartnani, Fila, Jahangal, Farjon, Kona Hore, John, or Fed the Dunyard, the Filacondar, to Fijoji Pirso, Balico Lart, the Capotongata. Or the Doctor Fred Sorel, then the Neca Duke, or what on Yemen, or what Ijidal Sanderson Hakunmako, him, Hore, on that of Pele, Aujit Fila Majum, Nwadiko Farjoni, on Hore, Joe, Fenis Fa, no one confetti, and then Oyete, Usman Haruna, or we Jahangal, Doctor Fred, and the Lady Niger. Hu nokko lati mo yar sanne yaade e kambe himbe latibe tawdaabe larujibe en nan kany woni yewtal me hande ko yewtidi e Mukhtar Ahmadou Seket na den nanen.
Nous avons la visite de docteur Fred Sorels.
Min kabi gardo jewude mo biyetede docteur Fred Sorels yoydo le lady America latido kan woni horejo sarose mballo nimbe lardube wadobe fijoji pirtal ballin. Higo lady Niger mawdo non gam hebi wallude Fred amin den e jakki amin fijoji lardube kile nay der dubu ujinaji didi e nay le lady 10 der dubu ujinaji didi e jetati der lady Peken der dubu ujinaji didi e sappo e didi der lady London den o warana nan der lady Niger latindi lady mako didab irinom fa oyia noy golleji ingoni no jara imo dondo imo yida amin fa o fecchida amin jande andal ngal o wadi der leede yasi do ko lati fijoji pirtol balli lardube docteur Fred Sorest o wadi du fan gam walude fedda amin de e yaadu mun yeso farwalobe minben e du fan sarusi mako no golida e pelle yasi ni kewde latide horebe mudu en no tawa der lady Niger den ne imo tawa do ga heba o mabita na min labi mido wiawndu ko fedde amin fenisande basi fuala emun gam lewru september 18 do min joy fijo lardube ngango rio der dubu jinaaji didi e sappo e jeegon vitinde do denne miden godi sigilaaji dududi le hitande dubi ujinaaji didi e sappo e jeedinde fedde amin de no hakin kinana on du ko wonno nawna wadobe fijoji pirtal balli amin be kan woni rafi e kitede kejudo e rafi golli tirdi e cede ko gollirta gam fadde amin yaade fijoji gattedi leede yasinde saysa min gadi fijoji dududi do endan der leede amin gina to dun ne jaccani min dun ne wadi komide njara nimbe wadobe fijoji din be ekkitaaki faawodi mide mila du alla e wallobe ko min jamta dun wallobe ben no gada nan min ko tatami min ekkitibe faamin jaado inde leede Niger
le couleur nationale du Niger aux compétitions internationales
do yewtere Ousmane Harouna woni woni ko habaruji e fulfulde tili fa lewtene en jango nana habaruji e fulfulde kedi jam ar wad balla gam ko nan dido habaruji mi hono weto assalamu alaikum balante jam wali semi accida gungu mohammed antani gam batte wad habaruji e hausankore
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawet on der duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum